This is DJ Glenn, G-L-E-N, Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Pitima, ina yesu niko easy man, sinabi maki simsima, niko easy man.
Good love for the God, you know. Plus, hey, yo, Vicky, let it go.
Mwana,
Fena, asking in a touchy Rihanna. Pena, Pena, no man, I'm in a deca. Niko, miko, no, ni mwake, kila kitu kiko beta. Mwana, Fena, asking in a touchy Rihanna. Pena, Pena, no man, I'm in a deca. Niko, miko, no, ni mwake, kila kitu kiko beta. Iminisi, ana, neta. Kuna watu wakicheki, unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha, iblisi ananyeta. Kuna watu wakicheki, unabarikiwa sana wanateta. Anazidi kuleta mvua ya baraka na mabeta. Inazidi kunyesha.
DJ Carlos in the mix.
G-L-E-N.
Nishika hauni yakshi kwanza unanidunga makaimati.
Hatuwa rafiki wa dhati. Ingawa sometime na kutana na umati. Kama tuda na kuuza bei dhati we wa dhati. Umenishika hauni yakshi kwanza unanidunga makaimati.
Hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai. Hajawai ni angusha.
Hajawai, hajawai. Hajawai ni angusha.
Hajawai.
Listening to DJ Glenn, G-L-E-N, Glenn, Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Now hear this.
Now hear this.
Shule yako, shule yako, nicho.
namba kala kangu wasa mkamba kamba. Oh, I know bila yeye mi sina style. Oh, I know kwake on point kama bairo. Mi ningeliwa na mamba mamba, saa niko chini ya mamba mamba, team kubwa akanipa namba namba kala kangu wasa mkamba kamba. Amenipa chance ya pili kama mitumba mitumba. Amenipa chance ya pili kama mitumba mitumba. Kama mitumba mitumba. Kama mitumba mitumba.
Now hear this.
Kama mitumba mitumba.
Now hear this.
Ilizaliwa huruma. Les nimefika. Inema na huruma. Sani huduma. Kwa Yesu kunara. Na katika na chuchuma. Nilizaliwa huruma. Na place nimefika. Inema na huruma. Sani huduma. Kwa Yesu kunara. Na katika na chuchuma, chuchuma.
Kumbe kumbe, kumbe kumbe, hey, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe, kumbe kumbe, hey, kwa Yesu ni raha hai.
Kumbe kumbe, yeah, yeah, hai. Kumbe kumbe, yeah,
DJ Carlos in the mix.
Hakuna hangover, nira bila garama. Labda turuke kesha, au kulala salama. Yesu asifiwe, hadi Dar es Salaam. Hapa tu ni baraka, hatutaki laana. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, turaza shetani ni mashaka ndio. Sini wachanga ndio, na tunataka raha ndio. Tusiharibu matarajio, turaza shetani ni mashaka
ndio. Na bless nimefika, ninema na huruma. Zani huduma, kwa Yesu kunara. Na katika na chuchuma.
Kumbe kumbe, kumbe kumbe, eh, kwa Yesu ni raha hai. Kumbe kumbe, kumbe kumbe, eh, kwa Yesu ni raha hai.
Kumbe kumbe, ni raha hai.
This is DJ Glenn, G-L-E-N.
Chini ya mekuanda.
Siku fiti, Yesu wakikuza wewe jua hakupiti. Ukiwa na yeye kila kitu iko fiti. Shetani ya siku kalie wewe siyo kiti.
Kula.
Kuna nde. Kuna nde.
He'll do for you.
Kuna nde. Kuna nde.
He'll do for you.
Kuna nde.
Kuna nde.
Entertainment DJ Carlos, the champion boy. This is DJ Glenn, G-L-E-N.
Rough, mbona unakazana? Hizi baraka zako zimekasana. I'm like blah 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 blah. Skiza, I trust Jesus and ananilinda. Ata niki la 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 la. J-Fab in 3, 2, 1, go!
Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, everybody burn down abortion. Praise God, everybody burn panication. Praise God, and everybody dash away your condom. Praise God, get a youth and dosh marijuana. Praise God, and every man has zip up your toes. Praise God, everybody burn down corruption.
DJ Carlos in the mix.
Eti makale, ukaniondole kuzama kwa yale. Kutana chaba, kukutangale. Ukaniona kaniita mwanawe.
Ami sona no nchambada mi. Mungi ya napinesa nmozi sabala mi. Asina mi hot and soul ina alami. Yosu why the devil is shit and a bread mi.
Ami sona no nchambada mi. Ikune sabala mi. Kaisi maina mi. Andi shit and a enemy.
La 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 la.
Down your burdens, everybody let go. If Christ is your leader, you better let go. Uptown, let go. Downtown, stop.
G-L-E-N.
Again, now let go. Lay down your burdens, everybody let go. If Christ is your leader, you better let go. Uptown, let go.
DJ Carlos in the mix.
Izi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi sikunie baba. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Sukari kipanda na unga hizo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga hizo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda hata kifo hizo vitu ndogo.
Hey vipi de, unajua bila Yesu ni tiki de. Ai, mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de.
Ai,
anakucheki de, every day, ukikomplain jia holiday. Ai, izo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama ode de. Ai, na, unashinda ukilia kusota, izo vitu ndogo. Ai, kaburini alishinda takivo, izo vitu ndogo.
Izi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Izi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba. Izi vitu ndogo ndogo
ndogo.
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 You're listening to DJ Glenn, G-L-E-N. Glenn, Higher Limit Entertainment, DJ Carlos, the champion boy.
Now hear this.
Now hear this.
Yes, man.
DJ Glenn, G-L-E-N.
Showbiz, liko your people down with your man and less drama. Enough with the showbiz, liko your people down with your man and less candles. Yendele, 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 you do my yendele. Yendele, 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 you do my yendele. Ulianza na roo,
sasa uko kwa mwili inanivunja roho. Mbona sasa hatuko kamili?
You're not going to church, you're going to clubs. Your life is tricky, your life full of showbiz fancy girls. Unatafuta kiki. I'm not judging, I'm not judging.
DJ Carlos
I'm
in the mix.
Them. I'm not judging, I'm not judging. But it's a problem.
Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with your manless scandals.
Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele. Sasa wacha yendele, yendele, yendele. You do my yendele.
Wana tusema sana. Wana tusema sana. Wanafaa wakikona, wanasema kuna Yesu leo. Wanafaa wakikona, wanasema kuna Yesu pale. Less of me, more of you. Less of me, more of you, my God. More of you.
Chant a prayer for them, fast for them.
Sinners, no one is perfect.
I laugh at them, but remind them still. Remember,
enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with the manless drama. Enough with the showbiz, showbiz. Little youth people done with the manless
natulia. Hataka ni kungoja wakati unaumia. Uchungu mwingi unaopitia unavumilia. Yupo Bwana yongoja hata kupokea. Kwa wanacho umekosa hata kutetea. Amesipa sikio wano kusemea. Yu mizigo ilo mizito hata kupepea. Aya
jamani, wala sijaona jicho lenye pazia.
adui zako wangelikuwa tawezo oh. Wangefumba macho, wangefunika masikio oh. Wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa hey. Meza utandaliwa mbele yao oh. Utakula utakunywa mbele yao oh. Nasema ndio, ndio ya Bwana ah.
Usinyoni nacheza ngoma msela sijafika.
Usinyoni naruka ruka dada sijafika. Usinyoni nacheza ngoma dada sijafika.
Usinyoni mimi kwenye sitoria sijafika. Usinyoni mimi kwenye tamutamu sijafika.
Usinyoni narusha rusha mateke sijafika. Usinyone na washa washa moto sijafika.
Sijafika, sijafika, sijafika. Oh, sijafika, sijafika, sijafika. Yeah, natafuta Yesu maisha ni yao. Yeah, 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 natafuta Yesu maisha ni yao.
Nishikilie baba, lakini bado nimekambua sijafika. Nahitaji uwepo wako, ndio maana usiku na mchana nitakupa sifa.
This is DJ Glenn, G-L-E-N.
Ilianza mami ya leta, ikafuata Yesu Roma. Ikaja kibali, ina bado ukasonga. Tulipotoa sitoria mwana walidhani tumefika, kumbe ilibidi tu follow, follow you. Nangojea matokeo yangu,
bado nangoja matokeo.
Hata baada ya mpango wa kando sijafika.
Hali ya hidi ya tatenda, hali
alichosema atafanya baba, usishinde kilalama. Uchungu umejawa moyoni, machozi yamejawa usoni, unauliza Mungu alipo. Atachelewa na niseme nini umenituliza, ambao wamenifunika na niseme nini umenituliza.
Natamani tukukamata selfie ni post ili watu wajue. Kwako tundo mina data Kile na tisha mina pata enemy sola wa
Kando, kando, na hivo hivo Wezi bila Yesu akiwa kando, kando. Shida ni mingi kama risasi kwa movie ya Rambo, Rambo. Lakini Yesu suluhisho kutoka kitambo, kitambo. Mataimi na mbata skuli, maisha mitihani bila skuli. Shetani kujaribu kunikuli, lakini kwako natulia tuli. So sitaruka kama tumbili, nitakungoja nitasubiri. Na ukikuja mambo tulili, utafuta machozi ya tulili.
Haina noma, baba nakungojea, nakungojea. Haina noma, baba nakungojea, nakungojea. Uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo. Mambo, uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo, mambo.
Asikari, kari, kari, nachunga milango haina noma. Hata niwe dakitari hadi mbali, niwe nimeenda shule ama sijasoma. Haina noma, Yesu nitangoja utende jambo, jambo. Nitatuliza ngoma, hata kanyumbani kuna jambo, jambo. Chini kaniokota, ndoto nikaota, za kupaa kama nyota. Nikiwa nawe sitasota, si nimeomba nimepure. Sitaleta mchezo sitafule, ninajua utakuja utadile. Mini wako peke yako sitafunde.
Haina noma, baba nakungojea, nakungojea. Haina noma, baba nakungojea, nakungojea. Uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo, mambo. Uje ufanye mambo, mambo, ubadilishe mambo.
This is DJ Glenn, G-L-E-N. What we gonna do right here is go back, way back, back in the time.
So much and now the year is 2002 and we're too corruption and unpaid.
We have to go
I pray upon Christos the King of Kings. I pray upon Christos the Prince of Peace.
I pray upon Christos the Lord of Lords.
I pray upon Christos the King of Kings.
Get a land in the can now say oh wow. Hey, waku watene na tene. Geka landi lilika na mboya siya. Ila wingi tena kambo nyambe. Geka landi lilika na wendo wako. Na ude waku watene na tene. Uwe waku usinga siya andi. Boya ngwenda enaza. Yo wako wende.
Christos the King of Kings, and when I do that, my heart will listen. I pray upon Christos the Prince of Peace, and when I do that, my mind will listen. I pray upon Christos the Lord of Love, when I do that, my heart will listen. I pray upon Mr. Emmanuel, Mr. Nightside, if they were hanging.
Baba toka wa ungu ni mejeri mana, singe se mana, kushimbele mana, kucheshiwe jingo.
Sit down.
verify, notify. Other people testify, glorify, and then I feel satisfied. That's why me know that I'm the king of kings. This is me no see that I'm gonna just call you from Namibia to Algeria, Kenya to Rwanda, and Ethiopia and Burundi.
DJ Carlos in the mix.
Sana ikawa machozi, mchanga na sijiwezi. Maisha kung'ang'ana kaona siwezi. Ndoto zangu nikatupa mbali, ila leo niko mbali. Maisha kung'ang'ana kaona siwezi. Kumbe Mungu aliona mbali. Hivi mziki amenipa mimi
sorry.
Entertainment DJ Carlos, the champion boy. This is DJ Glenn, GLEN.
my message to you then. If you know Emmanuel, don't tell your problems to your friends. Tell them about your friend. His name is Jesus Emmanuel. Every problem bows as well. I serve a big, big God. No matter what you're going through, same way. Jesus is the truth and the life and the way. Accept him in your life, can change your ways. Come back and walk in his way, same way. Don't give up on life, no
DJ Carlos
way.
In the mix.
Give him your life, get the way. Him and the life, the truth and the way. The far is sing again. I serve a big, big God.
Entertainment DJ Carlos, the champion boy.
Sisi ni wamana, VIP.
mbele mashida nyuma na mie mwamilifu kanisani sijalipa renti na hopa jioni nyumba kufungiwa watoto wanalia sababu mke wangu ni mgonjwa kabisa na nimetoka Webuye kuja Nairobi kutafuta na senti tureli nimesoma we lakini sina kazi ninauza gazeti kila siku nalikaza ila mamona mini wana
and the ways of the darkness put me from sin, oh Lord Jesus. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. They don't know me never run from you. Got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. They don't know me never run from you. Got some reasons to worship you.
Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani. Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani.
Mino want the bad man people getting a me so no. Got to stand tall to the world and show them who me serving. Wanna give me strength that make me feel survive.
Mino rabadaba, mino likiliki.
Mino want the bad man people getting a me so no. Got to stand tall to the world and show them who me serving. They wanna give me strength that make me feel survive.
Jesus, me love no one but you.
And I know your love will make me cool. They don't know me never run from you. Got some reasons to worship you. Jesus, me love no one but you. And I know your love will make me cool. They don't know me never run from you. Got some reasons to worship you.
Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani. Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani.
Natena
nilipotea sasa. Narudi nyumbani.
Natena
nilipotea sasa. Narudi nyumbani.
Abantu bainoto abainyonto chimwana bwantore wanga bubale. Iselano sandanga. Natamani sana kula mungule bubale. Itabidi nirudi ngo. Habalisha uli kijana please don't go. Kama ninge msikiso wa baba. Singetamani kula na nguruwe ibo. Abantu bainoto abainyonto chimwana bwantore wanga bubale. Iselano sandanga. Natamani sana kula mungule bubale. Itabidi nirudi ngo. Habalisha uli kijana please don't go. Kama ninge msikiso wa baba. Sinetamani kuna na nguruwe ibo.
Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani. Najua nilikosea sana. Narudi nyumbani.
Natena
nilipotea sasa. Narudi nyumbani.
Natena
nilipotea sasa. Narudi nyumbani.
You say me come back to you, you. Tell me you say me coming home back to you, to you. Tell you that me coming to you, you. Tell me you say me coming home back to you, to you. Tell you that me coming to you, you. Tell me you say me coming home back to you, to you. Tell you that me coming to you. I'm coming to you. I'm coming to you, to you, to you.